Ashkadi, Gomasa Sali, Kokwa Hela. Nobody can be me, I'm the only one in this world. Sushitane na mimi, itakufikisha kusiko. Nobody can be me, I'm the only one in this world. Sushitane na mimi, itakufikisha kusiko.
I wasn't born with the plug, but I was born with the gift. When does daddy? Just got in a pimp when the vampire ship pages on the game. When you see can it look well, the bang viewers. I'm bang time in the booth, I'm original. I don't fake my life. No copy, no paste, I got my own type. They move with the wave, but I'm a king type. But you guys always the one who's busy on that different zakwam. You better watch your back. Tokumbuka wema wangu shawa beba sana sitajize nufazira tama twist mtu kana msizane kama ntazira medemente kwa nanyi swezi kwa fugia asira.
Nobody can be me, I'm the only one in this world. Sushindane na mimi, nitakufikisha usiko. Nobody can be me, I'm the only one in this world. Sushindane na mimi, nitakufikisha usiko.
Naringia kipaji ndo mana na vimba mnaonisema. Kubaya bote na wona wa shamba. Kipaji changu misira Kasimba na kuchi zake. Mastai na simera kitajiri na pesa zake. Minona mungu wana blessed. Yapo mnapigia majungwa ngomo kone shushe chini. Bado narindo na mungu first. Popote ya njia na pokwenda na pajua. Mwaleze na nibariki japo mnomba nipoti. Tingu JK kinipipena karatas. Nionyeshe uwezo roho nibariki mwenyezi. God give me the power to fight for my tyrant. Mini kiti chenye moto changamoto wakai.
Nobody can be me, I'm the only one in this world. Sushindane na mimi, itakufikisha usiko. Nobody can be me, I'm the only one in this world. Sushindane na mimi, itakufikisha usiko.
Regenares, Ariadu, Alcantara.
Nobody can be me, I'm the only one in this world. Sushindane na mimi, itakufikisha.